Essomero lya Nakanyonyi Girls Senior Secondary School erisangibwa mu Jinja Northern Division mu kibuga eky'Ejinja. Wuliira bino nga likyasagambiza nga kimezezza okwenjala oluvannyuma lw'okubaako obudduukirize bwe baafunye okuva eri omukiise w'Obwakabaka bwa Buganda mu kitundu eky'Ebusoga era ng'obudduukirize buno abaddemu obutimba obw'ensiri, amasuuka kw'oteeka n'ebintu ebirala. Kati ekibinja ky'abakungu abali eyo mukaaga obw'Obwakabaka bwa Buganda mu kitundu eky'Ebusoga baakulembeddwamu Oweekitiibwa Ssenyonjo Moses, nono nga amanyiddwa ennyo nga musajja w'Obwakabaka kw'oteeka n'abalala okwabadde kansala wa Bugembe, nono nga akiika ku lukiiko lw'ekibuga eky'Ejinja kw'oteeka n'eddamu lya Twahiri, nga ye ssentebe ssentebe wa Wanyama Central, teekako ne sekandi ddamu lya Geoffrey, ono nga yeeyita muzzukulu wa Buganda era nga yavunaanyizibwa ku kitundu eky'Emayuge. Oweekitiibwa Ssenyonjo Moses olwatuuse eyo nono nga amanyiddwa ennyo nga musajja w'Obwakabaka kwe kutegeeza nti obuyambi buno obwawadde essomero lino kyaddiridde ekimu ku bisulo eby'abayizi ku ssomero lino okukwata omuliro olw'abamu ku bayizi ne basigala mu gwebusami neemagaza anti tebaasigaza byakukozesa.
Tukutte mu nsawo ne bannaffe bano ne tunoonyaayo akatono ke tufunye obutimba bw'ensiri ne peya z'amasuuka 20 ne obutimba 20 n'ebirala ebigenderako bisobole okuyamba bannaffe abaafuna ekizibu eky'omuliro ate Mukama n'ayamba temwali mwana yafiiramu wadokosebwa. Naye ebintu byaggwawo tewali kye baataasa. Naffe bazzukulu ba Buganda kwe kukolamu akalimu akatonotono ne tunoonyaayo ebintu ebyo bisobole okuyambako eddibu ebyo ebyabaddewo era tusaba Mukama Katonda staff y'essomero eryo Nakanyonyi babenga baba bagumivu naffe gye tuli ababadduukirira era nsaba n'abalina ke balinayo emabega eyo bongere okaleeta tubaweereze kubanga bakyali bubi.
Ddamulira Geoffrey nono nga yeeyita nnyo omuzzukulu wa Buganda era nga yavunaanyizibwa ku kitundu eky'Emayuge awo wasinze ne yeebaza buli muntu eyafubye okubaako kyakola n'abaako kyagula olwo n'essomero lino erya Nakanyonyi Girls Senior Secondary School libeeko bye lifuna oluvannyuma lw'enjege yalituukako.
Ddamulira Geoffrey omuzzukulu wa Buganda abeere Emayuge Magamaga kuli Abaganda be Magamaga nebaza Nakanyonyi Girls kubanga yasobola okumpa mpasalize z'abaana bennina bange abasooka 20 yatusitusa n'oweekitiibwa Ssenyonjo oweekitiibwa n'omukungu Ddamulira n'omukungu Sikandi Kyama ne tujja okusiika Nakanyonyi ne tuleetera ebintu okwakira ku Nakanyonyi omukwano gwetulaze yasereze yatuwa era tulibeeteeka kukolagana naye mu mbeera zonna twebaza administration okutwaniriza tetujja kukolagana nayo ng'abaganda abeemuamakaabazikulu ba Buganda mu busoka tubeebaza twebaza okitonde Ssenyonjo asobole okutukwatirako n'abazikulu ba Buganda bali mu busoka.
Omukulu w'essomero lino Kabaye Wilson naye kwe kwebaza Obwakabaka obwa Buganda naddala abakiise baabo bano okuva mu kitundu eky'Ebusoga olw'omukono gwe baabasudde.
Tufunye abakungu okuva mu Buganda olw'enkolagana gye tulina ne Buganda Kingdom, batuusizeyo amasuuka, batuusidde ne mosquito net n'ebintu ebirala. Tweyanziza nnyo tweyanzeege bwemujje Katonda abaddizeewo. Kino kize olwa ekyaliwo olw'omuyaga ogwaliwo nga 9 lwali lwakuna wiiki eri nti domitry yaffe rumu emu ku domitry yakwata omuliro era bw'obuyambi bwe obuzze okuyambirako ddala kuyamba abaana abo abaakosebwa olw'omuliro ogwo.
Amawulire okuvaako ebweru w'eggwanga wabaluseewo okulwanagana okujja wakati wa kabinja ka M23